kukuona nikwambie vile nimeshinda nikueleze yalo moyoni kuna vile natamani kuwa nawe uwe karibu nami niwe karibu na wewe
that you are far away so far away so far from me royal Mia I am missing my baby royal Mia I am missing my baby I
kuna vile ningependa tuongee.